Lesson 15. Grammar Practice. Practice 1. Let's practice relative pronouns. First, you'll hear a noun, and you should provide the correct form of the
amba
relative pronoun along with
niliona,
I saw. For example, if you hear
mtoto,
you would say
mtoto ambaye nilimona,
the child that I saw. Remember that the verb
niliona
will also require an object infix corresponding to the given noun. Ready?
Kisu.
Kisu ambacho nilikiona.
Kalamu.
Kalamu ambayo niliona.
Viti.
Viti ambavyo niliviona.
Mwalimu.
Mwalimu ambaye nilimuona.
Wasichana.
Wasichana ambao niliwaona.
Milima.
Milima ambayo niliona.
Machungwa.
Machungwa ambayo niliyaona.
Shati.
Shati ambalo nililiona.
Mti.
Mti ambao niliuona.
Practice 2. Now let's practice the infix form of relative clauses. You'll hear a noun and then a verb, and you should combine them into a relative clause construction, remembering to use the correct object infix. So if you hear
mtoto alilala,
the child, he slept, you would say
mtoto alielala,
the child who was sleeping.
Viatu nilinunua.
Viatu nilivyonunua.
Wanafunzi wanakuja.
Wanafunzi wanaokuja.
Chakula nilikula.
Chakula nilichokula.
Walimu wanafundisha.
Walimu wanaofundisha.
Mtu nilimuona.
Mtu niliyemuona.
Mananasi anauza.
Mananasi anayouza.
Kompyuta nilinunua.
Kompyuta niliyonunua.
Practice 3. Now let's practice the while or when construction with
po.
You'll hear two verbs in Swahili, and you should combine them by adding
po
to the first one. For example, if you hear
ninaoga,
I shower,
ninaimba,
I sing, you would say
ninapooga, ninaimba,
when I shower, I sing.
Tunatembea. Tunazungumza.
Tunapotembea, tunazungumza.
Wanacheza, wanacheka.
Wanapocheza, wanacheka.
Alienda shule, alisoma sana.
Alipoenda shule, alisoma sana.
Nilienda Nairobi, nilinunua kompyuta hii.
Nilipoenda Nairobi, nilinunua kompyuta hii.
Practice 4. Now let's practice using the if infix.
Key.
You'll hear an if phrase in English, and you should translate it into Swahili using the infix form. As usual, repeat the correct answer after the pause. If I sleep,
Nikilala.
If I play,
Nikicheza.
If they read,
Wakisoma.
If she comes,
Akija.
If we drink,
Tukinywa.
If you see him,
Ukimwona.